maski yeti unania, kwa sababu niko mbali my dear. Janga hili la corona finally litaisha, mie nawe kukutana tena. Mie juu wanakupenda, siwezi kukuwacha, hata kama litaka miaka mia. Baby we wavutia, kwangu yu malikia, moyo wangu daima wakupenda.